mama, ruka, dance, kaka, baba, cheza, shake, pipa, boda, ruka, fresh, tikitaka, doba, mashut, zahidi, ames, mchaka, mchaka, chata, ninja, vichaka, chatu, chapa, chinja, chacha, chafu, tumbo, vimba, chakacha, life, tungo, ujinga, beki, samba, bisti, master, beti, sakanga, besti, blaster, gesti, shanga, kesi, tasa, sio fresh kufanya kwa nesi anasa, nyungo, tupa, acha, chawi, nyundo, kufa, mimi, nastawi, ubongo, super, akili, wana spy, tungo, shooter, sniper, missy fight. Kama watoto wadogo wanajifanya ma MC t-shirt na logo, wanajikwa wanatanua na washuti matopo, staki majita nimeamua staki mashobo, wanadata na tungo zangu kama mevuta dope, na baka ma MC changu dudu la vina nyogope, marapa jina eti vina mpaka koken, malapa ya megina mziki wenu matope, oh my. Unaongea kama una mlaini kama yai, hapa nitakutafuna, we ni young too kama young lunya, sister dua vina mni west nyema, nasikia harufu za Roma na chili, uozo wa mfu, harufu za gigi, mnajifanya maarufu alafu na harufu ya bidi, hakuna kiki za madufu kusnifu bora widi. Kikubwa usiishi kulegesa legesa, usikae kelele mama, kijana wewe ni mwanaume, chambua hip hop ni kukaza hatua, vigezo na masharti kujua, yeah hip hop is about, yeah ni it's a brown MC, yeah yeah ah.